KGT, KGT Shindang, IG Records baby. Everybody say,
I get yo shit it, shit it, shit it. I get say shit it, shit it, shit it.
I just go with the boss.
What's that? Wendo kwangu number one. Vicheche nshaviacha gizani. Penzi lagu kwako kamzani. Pima aji uchini nishakatatani. Utake nini miki mbele mbele. We mwenye utake pizza, utake mchere. Na wanasema urini pagandere. Acha wonge, iyo ni gere gere. Nando mana nazisaka tu. Acha nikeze buata ni buata tu. Hapa kimeshe waka miwako bu. Tumia unagotaka changu chako tu. Kazi kwako du. Haso toka way back. Kula tungi ukeze mienta kubeba. No, se pushi me back. Ila kama una madeni mita pay back. Okay.
Haso toka way back. Kula tungu kizi mi enta kubay back. No, mimi se pushi me back. Ila kama una madeni mita pay back. Nando mana mina gata. Nando mana nada. Hakuna kununa kila siku tandomana mina data.
Mindo bongera buwana, bongera buwana.
Ndomana mina data.
Bongera buwana, bongera buwana. Hey, mi sota jiri, sota jiri. Sota jiri, sota jiri. Ila vitu kama last week. High heels, leggings, G-string. Vote kubipata easy baby. Yote nitakizi baby. Sito kupa kama sizi baby. Ukinitosa nitakuwa kama cheesy baby. Yes, nilikupata kwa manati sana. Hapa na enjoy wale si wataki mama. Sijagonga nisha wasi chana. Bonge la buwana toa wasi wasi mama. Nilikupata kwa manati sana. Hapa na enjoy wale si wataki mama. Sijagonga nisha wasi chana. Bonge la buwana toa wasi wasi mama. Na nana haso toka way back. Kura tungi ukizi mia taku payback. No usi pushi me back. Ila kamona madeni mita payback. Okay.
Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia taku payback. No mimi si pushi me back. Ila kamona madeni mita payback. Na mina data. Nando manana data. Nando manana mina data. Nando manana data. When you pay tam tam. Nama sham sham. Hakuna kununa kila siku nabidi nama sham sham. Hakuna kununa kila siku tandomana mina data.
Bongera buwana, bongera buwana.
Ndomana mina data.
Bongera buwana, bongera buwana. Yes, aso toka way back. Kula tungi ukizi mia taku baby. No, si pushi me back. Ila kama una madeni minta pay back.
Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia taku baby. No, mimi si pushi me back. Ila kama una madeni minta pay back.
What's that? Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia taku baby. No, si pushi me back. Ila kama una madeni minta pay back.
Haso toka way back. Kula tungi ukizi mia taku payback. No mimi si pushi me back. Ila kama una madeni mita payback.
Yes sir. Mindo bongela buwana, bongela buwana, bongela, bongela buwana. Nalina Alina baby. AG Records baby. The KGT. KGT Shade. Okay. Hey, what? Excuse me. Inesha.